sidee baad u qiimeynaysaa howlgallada amazon dhowaanahana waxaa jiray dib u dhacyo idin ka soo gaaray eelcadde janaale iyo lego
my assessment is that we are moving positively of course we are fighting a war and when you fight a war you face some challenges
qiimeynteedu waxa weeye inaanu dhaqaaqayno si wanaagsan ayaan u dhaqaaqaynaa dabcan waxaan ku jirnaa dagaal marka aad dagaalamaysana waxaad la kulmaysaa caqabado balse arrinta wanaagsan ayaa ah inaan weli gacan sarayno
maxay amazon uga baxaysaa magaalooyinka qaar sida eelcadde awdhergle iyo meelo kale
well let me tell you that adjustment and repositioning of military troops is always done to attain tactical advantage
aan kuu sheego qaabaynta iyo dib u bedelidda ciidamada mar kasta ayaa la sameeyaa si loo helo faa'iidada farsamo ciidamada amisom waxay sannadihii tegay qaabaynayeen doorkooda ciidamada amisom waa inay ku baacsadaan cadowga meel kasta uu joogo istaraatiijiyaddeenna cusub ee la xiriirta dib u hagaajinta afkaarta howlgalka ayaa ah howlgallo diiradda lagu saarayo cadowga halista ah ee laakiin aan ahayn mid diiradda lagu saarayo dhul
and not train focused
is amisom failing to defeat al-shabaab
amisom miyay ku guuldareysanaysaa inay ka adkaato al-shabaab
no amisom is not failing to defeat al-shabaab amisom
maya amisom kuma fashilmayso inay ka adkaato al-shabaab amisom waxay si muuqata u qabsanaysaa dhul oo ay shabaab ku qasbayso inay dhaqaaqaan al-shabaab waxaa lagu qasbay inay dib usoo cusboonaysiiso dib isku qaabayso oo ay dib isku soo dhisto si ay u badbaadaan maxaa yeelay waxaan ku guulaysanay ilaayo hadda inaan maamulno 80% aan dhaho 80% dowladda soomaaliya ayaa maamusha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya tanina waxay ku tusaysaa in shabaab goobahan laga dhaqaajiyey taas oo kuu muujinaysa inaan samaynayno guulo la arki karo oo ka dhanaa al-shabaab
considerable gains against al-shabaab
sanadihii tegay waxaa calaamad su-aal ay ka taagneed waxay amisom samayn doonto si ay ugu yaraan u wiiqdo al-shabaab howlgalladii military waxay ahaayeen kuwa dib u dhacay ama hakad galay bal arrintaasi ka waran
let me reiterate that we first and foremost we are not these are not withdrawals but tactical readjustments which are normal in military maneuvers
aan ku celiyo marka hore kuwani maahan kala bixid ciidan waa dib u hagaajin farsamo taasoo caadi ka ah xeeladaha military sidoo kale maahan ballaarin amisom ee waa awoodsiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidaa daraaddeed waxaanu xoojinaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya si ay u ballaariso oo ayna u maamusho dhulkeeda qaran waa in looga mahadceliyaa bilowga dadaalka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee s n a iyo amisom xoreyntoodii koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo ka ceyrintoodii kooxda argagixisada al-shabaab ee waddanka iyadoo taageero laga helayo bulshada caalamka waxaa awood loo yeeshay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo muhim ah marka annaguna weli meeshaas ayaanu joognaa waxaanu la shaqaynaynaa soomaalida marka maalin uun waxay awood u yeelan doonaan inay la wareegaan maamulka dalkooda
so that one day they can take over the control of their country